Hey, na kupigia okay.
Cast down and beat.
Sounds so sweet. Hey, na kupigia my buzz kama milango ya jela.
Benzi.
My buzz ikiambatana na hela. Na kupigia my buzz kama milango ya jela.
Benzi.
My buzz ikiambatana na hela. Na kupigia
my buzz.
My buzz kama milango ya jela.
Na kupigia.
My buzz ikiambatana na hela.
Na kupigia.
My buzz kama milango ya jela.
Na kupigia.
My buzz ikiambatana na hela. Najisikia huru, free, upweke ni jela.
Umeniwashia nuru, you see, miso bachela. Hisi vita ya masela, be my bank teller.
Najisikia guru la mapendo kama Mandela. Hutaweza kuniwini, ukicheza kama Winnie. Mini kiwajue cheza chini, yani mtoto laini, leta maini. Tazama makini, nazama ini. Because I'm loving it.
Feeling it.
And definitely, I'm a killing it.
Safari yetu, shikani kushike tufike.
Shika,
chuki zao butu, zitupishe tupite.
Pisha.
Safari yetu, shikani kushike tufike.
Shika,
chuki zao butu, zitupishe tupite.
Pisha.
No matter what I do, najua unanipenda and I love you too much. No one like you. Kusema kweli mama, you too much. No matter what I do, najua unanipenda and I love you too much. No one like you. Kusema kweli mama, you too much.
Mama, you too much, so I'ma get too much money. Mifuko ni kwa jo iwe ni too much money. Nanyosha maneno kama niko makamane. Na manisha nacho kisema, na amen. You are so special, very. Kuna leo na kesho kufaulu kufeli. Mapito ya siku toe kwenye mstari. John, you salama, so hakuna atari. Dawa ya pesa so sura nzuri. Dawa ya tabia mbaya tuifanye vizuri. Kidawa wendo tiba unafanya nasikia vizuri. Hey, mami, hakuna nguvu shinda upendo. Na amen, upendo uambatane matendo. Na amen, na mimi nakukabidhi kitengo. Yeah, amen.
Safari yetu, shikani kushike tufike.
Shika.
Chuki zao butu, zitupishe tupite.
Pisha.
Safari yetu, shikani kushike tufike.
Shika.
Chuki zao butu, zitupishe tupite.
Pisha.
No matter what I do, najua unanipenda and I love you too much. No one like you. Kusema kweli mama, you too much. No matter what I do, najua unanipenda and I love you too much. No one like you. Kusema kweli mama, you too much. Na kupigia
my buzz kama milango ya jela.
Na kupigia
my buzz ikiambatana na hela.
Na kupigia
my buzz kama milango ya jela.
Na kupigia
my buzz ikiambatana na hela.